Ujira Baya Rati, Jogan, Ado, Waligal Tate, and Himalatesino, Hidasun Bisangutu, and then the two Jetchi United States Union, Administer Regional City Energy, Dr. Sleshi Bakala Jeretti, Jetcha, Waligal Tate, Ganesadin, Drummalate, Fame, Irragorati. Salamon about it, Dr. Sleshi Dubise, Jalaninotti.
Dr. Sleshin, VOA Walinga, few day bigger guessing, Imnikun, can Ethiopia, Sudanese, Masri, Tawif Sani. Dimakana gadifagenyan itum bekin mirga Ethiopia harka butun yero akasitti guta yero akasitti gutina jechun sirrinu timfakkatu jet
yini ko sustu agarish kitena sustu agaru kedradro
kun dimma biyoti saden dubbatani tumuru qabanida mirga Ethiopia mulqudan yero akasitti guta yero akasitti gutina jechu hin qabani jedani Waligalte mallatte sames mallatte samu batus Ethiopian hagayye dufu kaste bishangutu akajal kabdu maddisistonni humna yo kan tarbayini nisan jal kabalaman wagga harra jechun bati bitote sakesa oji kan jal kaban tawirsan United States halitti san dubbisajirtu akati bagochu akate Abbabi yummaj absu hala dandesi sun ta ukan ifsan Dr. Sleshin motumman sani hala kana Hawasa ad-dunya beksisu kara adda-addan yali gocha kajiru dubbataniru.
Andagar, ministrochi and secretary-jarja-afosu.
Bihito ko sadarka ministerotati yokar secretariati ti enna mariftesu walkit-e dubbachu mariachu male iba gochun indanda amujeran. Ministeri Malik aka United States galme biyoti saden aka mallatte sanib qopese masrin mallatte sun shehimame mirgi Ethiopia bishani charra qabdu gutummatti kan haqufi wali galte barabitta kolone fanna hirmanna fi fedi shen alate ofkesa qaba yero chama fi hala haman umam Ethiopian bishan kuste gutummatti yasu aka qabdu Dirqisiisa gamakaaniin immoo mirga Ethiopiaan qabduu kanneen biroo keeyyata cabsus of keessaa qabaa jedhu Dr. Sleshin aangawoonni fi namoonni siyaasaa dhaadannoon dhageessisaa jiran waan hiika hin qabne akka ta'ee fi barbaachisaa ta'ee argamnaan Ethiopiaan humna qabdu sassaabbattee ofirraa ittisuu kan dandeessu ta'uun ibsameera. Bishaan laga Abbayyaa dhibba keessaa harka 86 kan qabdu Ethiopiaan mirga uumamni kenneefiin. Akka hin gargaaramne kan gochuu danda'u tokkoyyuu hin jiru ka jedhan Dr. Sleshi Baqqala kan bu'aa hundumaa eegsisuun laga Abbayyaa attamiin akka guutamuu qabuu fi hooggantummaasaa hojiirra oolchuudhaaf immoo mariin kan itti fufu ta'uu dubbataniiru.